Okwu gị enwe mgbagha, okwu gị enwe mgbagha, okwu gị enwe mgbagha, ị kwuru ya ga-eme. Okwu gị enwe mgbagha, okwu gị enwe mgbagha, okwu gị enwe mgbagha, ị kwuru ya ga-eme. Ị kwuru ya ga-eme. Your word shall remain forever.